mpaka mpaka chini, baby girl. Oh baby, oh baby, 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 oh baby girl. Just una vingwa stylist, unapendeza. Hebo katika mpaka chini, baby girl. Oh baby.
Mara ya kwanza nilivyo kuona, moyo wangu liyo yomai. Kiuno chako na vyocheza, ndani ya klabu unapendeza. Mtoto mzuri kama miss, ulete shavu nkupe kiss. Sijui niseme nini, sema kweli mekumisi.
Baby, baby, oh baby girl. Jezo unavyoweza staliza unaziweza. Hembu katika mpaka chini, baby girl. Oh baby, oh baby, 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 oh baby girl. Jezo unavyoweza staliza unapendeza. Hembu katika mpaka chini, baby girl. Oh baby.
Natamani kuja kakmi kucheza, lakini noma tu sijapendeza. Nipe nafasi moja tu, nende home chanchi pambai. Napiga nike toka chini paka juu. Narudi club gali wa kucheza nami. Kucheza nami baby, you baby, oh baby.
Baby, baby, oh baby girl. Jezo unavyoweza staliza unaziweza. Hembu katika mpaka chini, baby girl. Baby, oh baby, 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 oh baby girl. Chezo na vingwa staliza unapendeza. Hembo katika mpaka chini, baby girl. Oh baby.
Nani so be baby, you baby, baby. Kotenda miuse, na miese baby. Jimmy Jamal.